Blog Talk Radio.
Yeah. iyo ndi kuvuga ubuntu sintinya ko abantu banseka iyo ntabariza impunzi sintinya ko abantu banyanga iyo nkora ubuvugizi bw'abana baburaye sintinya ko abantu banseka iyo ntabariza abana bananiwe kujya mu ishuri sintinya abanca intege iyo ntabariza abababaye yagombye kwegura ibyo yasezeraniye abanyarwanda ntabyo yigeze ishyira mu bikorwa impunzi nazo zikomeje gutabaza byose ni muri iki kiganiro ubuntu mu bantu mbere ko dukomeza ndagira ngo nakire bagenzi banjye turi kumwe muri iki kiganiro ubuntu mu bantu turi kumwe n'abavandimwe babiri reka mbanzirize ku muvandimwe uje mu kiganiro bwa mbere sinzi niba yashoboye kuboneka ndagira ngo mbanze ndebe niba mikoro yabifunguye ni umuvandimwe witwa Jean Pierre Sikujua ni ubwa mbere aje mu kiganiro cy'umuntu mu bantu nubwo atari ubwa mbere aje kuri radiyo iteme ubwo rero ku kiganiro cyanjye ni umushyitsi special ndagira ngo mwakire niba anyumva ese Jean Pierre waba washoboye kwinjira mu kiganiro Jean Pierre ntabwo ndi kumwumva kubanza haba habaye ikibazo reka nakire mugenzi wanjye mu gihe buriya bakimushakisha nakire mugenzi wanjye Genevieve uyu ntabwo ari mushya duhora dukorana ikiganiro ubuntu mu bantu ndagira ngo rero nawe numve niba anyumva hanyuma asuhuze abadukurikiye ndetse nk'uko asanzwe abidukorera aturagize n'Imana mbere ko twinjira muri iki kiganiro murakoze Genevieve waba unyumva
ndakumva Tabita ndagusuhuje nsuhuje n'abandi bose turi kumwe muri iki kiganiro nsuhuje n'abakunzi bacu bakunda ikiganiro ubumuntu mu bantu n'abandi bari budukurikire mwese ndabashuhuje ndizera ko turi bugirane ikiganiro cyiza murakoze
murakoze cyane Genevieve ubwo waturagize Imana murakoze
kadusenge ndagushimiye Mana Data ndagushimiye kuri Imana yacu ishobora byose ndagushimiye ko waremye ijuru n'isi ukaturema mu ishusho ryawe ndagushimiye Mana Data ko watwongereye iminsi yo kubaho ukaturinda iyo ataba wowe ntabwo tuba tukibukwa kuko ibyahigaga umubiri n'ubugingo byari byinshi ariko utwemereye muri aka kanya ko tuvugira kuri iyi radiyo iteme ikwirakwiza hose Mana ibyo wadukoreye ibitangaza byawe ndagushimye Mana ni nayo mpamvu Mana nkuraritse kugira ngo uze nanone udufashe ibyo tuvuga bibe ibihumuriza umutima y'abantu barushye baremerewe ibyo tuvuga bibe isubizamo intege abantu mwami Yesu Kristo bafite ibibazo bafite ingorane kandi bibe ibyo kubaka mwami iki kiganiro kibe cyo kubaka imitima kandi ndagushimye ko wavuze ngo iyo abantu baterane bavuga ibyawe bavuga ibyiza uba hagati yabo turakuraritse Yesu turakuraritse mwami wacu ubane natwe kandi ukomeze utugirire ubuntu bwo kugira ngo utere umutima mu bantu w'urukundo mu bantu bajye bakora iby'urukundo kandi Imana ibirenze ibyo uzabibahembere mbisabye nizeye kuri kumwe natwe mu izina rya Yesu amen
amen Amen, amen, amen. Urakoze cyane umuvandimwe Genevieve. Hari indirimbo ivuyeho ifite amagambo meza cyane yongera ku isengesho umuvandimwe adukoreye. Hari ayo nakuyemo avuga ngo kuba nkiriho si uko nakoze ibyiza. Hari abo twari turi mu kigero kimwe bamaze kuva kuri iyi si, abakuru n'abatoya mwese mubimenye, bagiye batabishaka. Amena.
Amen.
Ese Banyarwanda, Banyarwandakazi, mujya mwicara mukumva ko muri ibihangange, tujya twicara tukumva ko turi ibihangange, kubona tukiriho tugihumeka uyu mwuka w'ubugingo tukumva ko ari ukubera ko dufite amafaranga menshi, kubera ko turi beza inyuma, kubera ko hari icyo turusha abandi, kubera ko ibi n'ibi muri uku kwezi kwa kabiri turimo turibuka Kizito Mihigo. Ese iyo nireba, iyo wireba, usanga hari icyo wamurushaga? Ntabwo ari Kizito Mihigo wenyine. Muri uku kwezi kwa kabiri nk'abanyarwanda twibukamo abantu benshi, ntabwo nzi impamvu mu kwezi kwa kabiri umuntu utavuga yashyira kuri mute, sinzi impamvu muri uku kwezi kwa kabiri Leta y'u Rwanda itoteza abanyarwanda kurenza ikindi gihe cyose. Ntabwo nzi impamvu. Hari abamburwamo ubuzima, hari abatotezwa bakajyana gufungwa nta mpamvu, hari abicwa, hari abakorerwa amabi menshi ashoboka. Nyuma yo kwibuka Kizito Mihigo wambuwe ubuzima ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa kabiri umwaka ushize, tukaba twaramwibutse cyangwa se tukirimo tumwibuka muri uku kwezi amaze umwaka yishwe, turanibuka n'undi mubyeyi ejo bundi bashimutse. Kubera iki? Bamushimuta kuko yahagurutse avugira abadashoboye kuvuga, avuga akarengane, agahinda abanyarwanda benshi nibatari bose barimo, uretse agatiko kabagashi ko navuga ngo ntabwo yavugiraga, ariko abanyarwanda benshi benshi hafi ya bose bari mu gahinda kenshi kabarenze umutima. Uwo mudamu yahagurutse kubavugira, hanyuma arashimutwa, aratwarwa, n'ubu ntabwo tuzi aho ari, asiga abana be bane, yagombye kuba yicaye. Tukaba dukomeje gusaba Leta y'u Rwanda kurekura uriya mubyeyi agasubira mu bana be. Turongera kwibuka undi muvandimwe Bahati, umwana w'umunyarwanda umusizi, nawe wagize gutya burirwa irengero. Ibyo bintu, ako gahinda, Leta y'u Rwanda FPA ikomeje gushyira guteza abanyarwanda, turasaba kugira ngo ibihagarike. Ariko hashize imyaka 27 tuvuze induru, ntacyo yigeze ibikoraho. Ubwo rero dukomeje kubasaba ngo nibunamure icumu. Abana b'abanyarwanda barababaye, abana b'abanyarwanda barananiwe, turabirambiwe. Banyarwanda, Banyarwandakazi, kuva mu mwaka w'1990 abana b'abanyarwanda bavuye impande zose bagiye basanga ingabo za FPR ku rugamba, hafi ya bose bakubitiwe udufuni iyo ku rugamba. Hari ibiganiro byinshi twagiye dukora kuri Radio Teme, ababishaka bazasubireho bagende babyumve. Abantu baje batanga ubuhamya bavuga ukuntu abana bagiye bava mu Rwanda, bagiye bava i Burundi, bagiye bava muri za Congo, bagiye ku rugamba muri icyo gihe za 90 kuzamura, abana bagenda bakubitwa udufuni kubera ko bize bakabareba baturiya yarize nimukubita agafuni dore kiri uko gisa kiriya kirasa neza cyabayeho neza nimukice dore kiriya nicyo kizadutwara ubutegetsi mukice abana barabica barabarangiza bazira amahere nyuma yaho umwaka w'igihumbi kimwe 1994 twese tuzi amahano yabaye abanyarwanda barapfa barashira nyuma yaho habayeho kwihorera ndetse hakomeza no kubaho ubundi bwicanyi bw'indengakamere abanyarwanda bakomeza gushirira ku icumu ibyo byose byatumye abanyarwanda benshi bari bacitse ku icumu bashiriye mu bindi bihugu bashiriye mu buhunzi nyamara ndagira ngo mbibutse ko mu mahame ya FPA yabwiraga abanyarwanda harimo no guca ubuhunzi none se yarabikoze muri ibyo yijeje abanyarwanda byo guca ubuhunzi yarabikoze ahubwo nyuma y'imyaka 27 abanyarwanda bakomeje guhunga ndetse bakomeje guhunga ku bwinshi ese mwari muzi ko abanyarwanda basigaye ari n'impunzi mu gihugu cyabo muri kiriya gihugu cy'u Rwanda harimo impunzi abanyarwanda basigaye barara mu mahema abanyarwanda basigaye basenyerwa izuba riva bakabura iyo bagana abanyarwanda barababaye turababaye kuki ikibazo nibaza niki gituma abanyarwanda tutakigira ubumuntu ubumuntu bwagiye hehe mu bwoko bw'abanyarwanda impunzi zirababaye impande zose iziri hanze y'igihugu cy'u Rwanda zirababaye ziratabaza iziri mu gihugu zirababaye ziratabaza abanyarwanda barasuzugurwa barakubitwa bishwe n'ubukene ariko abavuze ko bagiye gucunga ubuhunzi ntacyo bibabwiye nta buntu bafite reka nshimire mbere ko nkomeza ndagira ngo nshimire abanyarwanda tumaze kubona bamaze kugaragara ko bafite ubuntu iyi proje y'ubumuntu mu bantu tumaze igihe tuyitangiye na bagenzi banjye turi kumwe tuyifatanije reka nongere nabo mbashimire ndetse umwe turi kumwe muri aka kanya Geneviève twahagurutse turavuga duti dukora iki kugira ngo turebe ko hari igikorwa cy'ubumuntu twakora dufashe bagenzi bacu bababaye tutabarize bagenzi bacu b'impunzi bababaye icyo gikorwa twagishyize mu bikorwa ariko tubifashijwemo n'Imana ntabwo ari ku bushobozi bwacu kandi n'iki gitekerezo ntabwo cyavuye ku muntu uwo ari we wese cyavuye ku Mana twafashije bagenzi bacu bari mu maka y'impunzi mu nkambi z'impunzi zitandukanye inkambi ya Uganda yitwa Nakivar n'indi iri Mozambique ndetse no mu minsi ishize hari ababyeyi nubwo batari mu nkambi bari mu gihugu cy'Afurika y'Epfo South Africa baje kuri radiyo batanga ubuhamya batabaza bati turababaye turashonje nimudutabare duhora tuvuga duti banyarwanda banyarwanda kazi mufungura igipfunsi dufashe bagenzi bacu bababaye erega nabo ntabwo aribo biteje kariya gahinda barimo mbabwire nubwo tuvuga ngo FPR yegure ikwiriye kwegura kuko yakomeje guteza abanyarwanda ibibazo, yakomeje guteza abanyarwanda ubuhunzi. Nyamara nubwo yakwegura n'abandi bazayisimbura n'abandi bazafata ubutegetsi, bagomba kuba bafite ubuntu. Niba udafite ubuntu, nta kintu n'iki na kimwe wahindura muri kiriya gihugu. Niba udatekereza ngo wumva akababaro ukundi mugenzi wawe, ntacyo uzakora muri kiriya gihugu, ntacyo uzahindura ku bw'agahinda abanyarwanda barimo. Niba wumva uri umupolitisien wirirwa uririmba ngo ibintu bihinduke, nta buntu ufite, uzarekeraho. Kuko abanyarwanda turababaye, twarababaye bihagije, turarambiwe kwicwa, turarambiwe guhunga, turarambiwe kubibunza mu gihugu cyacu. Niba udafite umuntu, ntacyo uzaza kutumarira, ntacyo uzajya kumarira abanyarwanda. Reka nshimire abanyarwanda bafite umuntu, babyeyi aho muri hose. Hari ababyeyi biyemeje bati tugomba gufungura igipfunsi tugafasha abababaye. Ndabashimiye aba babyeyi baje gutabaza. Mu kiganiro twakoze mu byumweru bibiri bishize, ni ukuri hari ababyeyi, hari abavandimwe, hari abanyarwanda bafunguye igipfunsi, bakuramo idolari rimwe, bakuramo amadolari 50, bakuramo 100 ndetse arenze, bafasha abo babyeyi bababaye batabazaga bati turashonje. Reka mbahamagarire ikiganiro tuzakora ku cyumweru gitaha, abo babyeyi bazaza kwitangira ubuhamya, bashimire abo mwebwe mufite umuntu mwafunguye igipfunsi mufasha abo babyeyi. N'aka kanya rero turagira ngo tubasabe, komeza kugira ubumuntu. Nawe wicaye hariya ukomeza kumva ibi bintu, ukumva mugenzi wawe atabaza ukamwumva gusa ntugire icyo ukora, ni ukuri ndagira ngo wikubita agashyi. Unzi ko hano hanze abanyarwanda barahagurutse barimo barashaka amafaranga yo gufasha umuryango wa Idaman. Reka dufungure igipfunsi, bariya n'abandi bababaye, hari n'abandi benshi. Noneho rero turimo turavuga impunzi. Mbere ko turangiza iki kiganiro, turaza no kumva abanyarwanda bakomeje gutabaza bari impande zose bababaye. Ese FPR watubwiye uti ndaje nje guca ubuhunzi, warabikoze? Kuki mwabeshya abanyarwanda? N'uyu munsi ibyo mwavuze muje gukora mukamutarigeze mugira icyo mubikoraho, abanyarwanda bakaba bakomeje guhunga. Ubuhunzi buraryana, umuntu wese aho ari hose, umunyarwanda wese w'impunzi aho ari hose arabizi, yabivuga, yabitangira ubuhamya. Ariko hari abashoboye kujya mu bihugu batakomeje kugira ibibazo nk'iby'abandi bariho mu bihugu bya Afurika bafite. Rero wowe washoboye kugera muri ibyo bihugu by'i Burayi, by'Amerika, za Canada, hano ntacyo watanze kugira ngo ushobore kuhagera? N'undi yari kwifuza kuhagera, fungura igipfunsi ufashe mugenzi wawe wasigaye hariya uri mu bibazo birenze ubwenge. Dukomeje kumva, twumvise mu bihe bishize ndetse n'ubu dukomeje kumva. Turi kumwe na mugenzi wacu, sinzi niba yashoboye kuboneka, Jean Pierre. Ubwo rero niba yabonetse, sinzi niba muri studio batubwira niba yabonetse, nagira ngo muhamagare aze aganirire abanyarwanda niba yashoboye kuboneka. Jean Pierre, ese wavuga vuba ko washoboye kuboneka? Niba ataraboneka ubwo muri studio baba badushyiriyeho akaririmbo tugakomeza tukamushaka, hanyuma ikiganiro cyacu kigakomeza. Murakoze. Se Genevieve, uranyumva?
Hello, uranyumva? Nari nashyize kuri mute. Sorry. Uranyumva?
kamera nk'urutare oya sinza kugwa n'isoni kumunsindikiriza hariya
muri studio murakoze cyane ndasaba ngo umuntu utavuga yakira kuri mute harimo urusaku murakoze cyane ndabashimiye nagira ngo rero mbabwire mbasabe n'imbabazi ko twari twabuze umutumirwa wacu ariko turamubonye turashimiye Imana ese Jean-Pierre ubu waba utwumva niba utwumva
ndawumva
okay murakoze cyane twari twakubuze ariko ndashima abo muri studio ko babidukoreye ubwo rero reka dukomeze ikiganiro cyacu Jean Pierre turakwakiriye nari navuze ko uri mushya sinzi ahantu uri hari urusaku
urusaku ruhari
birimo birasakuza sinzi impamvu okay ubwo ni sawa nari navuze ko uri umushyitsi spéciale kuko uri mushya kuri iki kiganiro cyacu uba umuntu mu bantu ndetse nkaba navuze ko utari mushya kuri Radio TM ntabwo nasubira mu byo navuze byose gusa icyo nakubwira nari navuze ni kubera ibibazo yashyize mu banyarwanda yaraje itubwira ko ije guca ubuhunzi abanyarwanda babona uri bwiye
murabona nta kintu gihari inyuma
ubwo rero ni ibintu uri gusakurisha gerageza ugume hamwe n'ubundi biri gusakuza cyane ahari nta hantu wicaye cyangwa se n'icyo wicayeho ntabwo nzi ikibazo Jean Pierre afite ubanza n'ubu ngubu tumubuze n'ubu ubanza tumubuze ntabwo nzi impamvu ari gukomeza kuva muri studio
hano ni sawa
Jean Pierre uragarutse n'ubundi twari twakubuze ariko nagira ngo ubwire ibyo nari navuze mbere ngo nawe uganiriza abanyarwanda kuri icyo kibazo cy'uko FPR yakomeje guteza ibibazo mu banyarwanda aho kugira ngo ice ubuhunzi nk'uko yari yabivuze ahubwo ubuhunzi bukaba bwarakomeje ndetse bigeze n'aho dufite n'impunzi mu gihugu cyacu ese Jean Pierre umuntu avuze ko FPR yari ikwiriye kwegura kubera ibyo bibazo hari n'ibindi byinshi navuze yaba abeshye Jean Pierre nagira ngo nguhe ijambo uganiriza abanyarwanda murakoze
namwe murakoze ku butumire reka mbasubize mwebwe kazi kangiza na radiyo iteme n'abandi bose bari kutwumva n'abazatwumva
yego
muvuze nanjye ndemeranywa namwe muri ubu buryo kuko urebye imyaka ishize imaze kuba 26 yewe nabaye mu nkambi z'impunzi tubuze amateka yanjye nabaye mu nkambi yari iri muri Sud Kivu yo muri Congo 96 ntabwo turi muri izo nkambi ntabwo FPR yabashije kuducyura ahubwo yatujugunyeho amabombe nyuma yaho twaravuye muri 96 tujya mu mashyamba bamwe bagwayo abandi n'ubu ngubu baracyariyo imyaka imaze igihe kuba 21 imaze kuba myinshi cyane imyaka uko twayagezemo muri 96 uyu munsi hari abakiriyo mu myaka muri iyi myaka ya 21 ngewe ubwanjye namazeyo 2023 kugeza n'ubu ngubu abandi bose bari hirya no hino ku isi ntabwo yabashije gucyura impunzi ahubwo yagiye zikurikirayo iyo ziri inazitsindayo n'abandi bari mu makambi hirya no hino ibasangayo ikabatesha umutwe natwe turi hano i Burayi n'ubu ntabwo birahagarara ni ukuvuga ngo kuva muri 96 twava mu Rwanda n'ubu ngubu turakiruka n'ubu ngubu icyatwirutaga icyo gihe n'ubu ngubu ntikirahagarara niba mwaranabirebye neza ubushize na ambasaderi w'u Rwanda muri France hano yaratumenashije ni ukuvuga ngo n'abitwa turi hano nta mahoro turabona iyo myaka yose kandi gahunda yabo twari uguca nyine ubuhunzi ndumva kuri iyo misiyo kuri yewe ku buryo budasubirwaho 100% yarishuwe mu buryo bugaragarira amaso y'umuntu uwo ari we wese nicyo naba mvuze mwaka kandi
Pierre aravuga ati FPR yagiye kurikirana impunzi aho ziri hose ese hari n'umwe mu banyarwanda baba bari mu buhunzi baba bari hanze baba bari no mu gihugu bavuga bati Jean Pierre arabeshya no bati tuzaca ubuhunzi nyamara naho twahungiye naho abanyarwanda bahungiye FPR dukurikira nayo ibakurikira nayo hari ibibazo deja umuntu aba afite byo mu buhunzi ariko noneho bakongera bakanabakurikira nayo kugira ngo bajye kubambura ubuzima kugira ngo bajye kubica ntabwo tubica ku ruhande turabizi ko twagiye tubura abanyarwanda benshi bagiye baburira ubuzima bwabo mu buhunzi aho bari bari mu bihugu barimo kubera FPR yagiye yohereza abambari bayo kugira ngo bajye kubamenasa bajye kubicisha bajye kubakurikirana babambura ubuzima ariko ibi bintu ni agahinda aba bantu nta bumuntu bagira aba bantu bo muri FPR nta bumuntu bagira iki kiganiro titre yacyo yitwa ubumuntu mu bantu abanyarwanda twataye ubuntu iyo bigeze kuri FPR ibyo ni agahinda nakumiro ariko hari n'abandi badafite ubuntu kuko impunzi zikomeza gutabaza zivuga ziti turababaye turashonje dukeneye ubufasha bwanyu ariko tugafunga amatwi Jean Pierre sinzi niba hari ikindi wakongeraho mbere yuko nkomeza nkajya kuri mugenzi wacu Genevieve nawe akaba yagira icyo ibyo wari uvuze nawe nzi ko ari umubyeyi wabaye ubuhunzi muri ibyo bibazo Jean Pierre wabayemo na Genevieve turi kumwe yabibayemo yakomeje kujya atanga ubuhamya utavuga hariya ashyira ku byo kuko harimo urusaku nawe yabaye muri ubwo buzima bw'impunzi ndetse yahuriyemo n'akaga kenshi yagiye atanga ubuhamya mbere aho ariko nasubira kuri Jean Pierre ese Genevieve waba unyumva
andi kuko
niba unyumva ijambo ni ryawe
kanije muri hahe
yego washakaga kugira icyo wongeraho mbere ko dukomeza ijambo ni ryawe Jean Pierre
icyo nashaka kongeraho bari bamaze iminsi myinshi mbumva numva abantu bose ufite ibyo FPR yakoze biravugwa cyane ariko ntago bajya bavuga ko na FDLR nayo ubwayo muri Congo yaratwishe njye uri kubibabwira banyiciye abantu iruhande njye mva no muri Congo njyewe ni FDLR yatumye ntaha iri kutwica ibyo bintu ntago bijya bivugwa ntabwo muri Kongo ari FPR yonyine yishe abantu na FDLR irishe abantu yewe natashye aribo bari kumpinga bampize guhera saa tatu za mu gitondo kugeza saa sita z'ijoro kugeza biyoshye mu Rwanda nabo ibyo bintu byabo nabo bagomba kujya babivuga kuko ntabwo twavuga FPR gusa ni ubumuntu nabo bigomba kuvugwa kuko FDLR yo ndabivuga mbifitiye na gihamya rishe umugabo nari ndi kumwe nabo witwa mama Sandra n'umugabo witwa Thomas yica na murumuna we bica bamusigira basiga umwana w'amezi atatu ibyo bintu ntabwo bijya bivuga ndahamagarira abantu banyuze muri ya shyamba kuzajya bavuga n'ibyo FDLR yakoze icyo nakongeraho
urakoze Jean Pierre icyo ni ikintu gishya ubwiye abanyarwanda kuko na FDLR yagiye yica abanyarwanda mu mashyamba
ibyo mbifitiye amenya n'ahariho n'ibishaka byose nabibaha
ati ndetse njyewe mbifitiye gihamya ko nabo bagiye biye Jean Pierre mu gihe utavuga washyira kuri mute kuko birakomeza gusakuza murakoze cyane ati na FDLR yagiye yica abantu ati ndetse mbifitiye gihamya ndetse avuze ngo n'abantu FDLR yaba yarishe ariko ubwicanyi buri mu banyarwanda ubwicanyi buva mu banyarwanda impamvu ni iyihe ese iyo FDLR yagiye yica abantu muri icyo gihe sinzi imyaka uvuga uzi bagiye bica abantu Jean Pierre ariko ndibaza ko ari nabo bari abenshi bari bavuye mu Rwanda bakoze amahano bakoze genocide yari yakorewe abatutsi abo rero ngo ni nabo bageze muri ayo mashyamba bakomeza kwica abantu erega iyo wanyoye amaraso uhagarara niyo mpamvu nkunda kuvuga ni umuntu wese w'umwicanyi tutareba ngo kubera ko ngo ari umuhutu ngo reka ngo tumushyigikire ngo ntakundi ngo kubera ko ngo ari umututsi ngo reka ngo tumusiga amavuta ngo nta oya umwicanyi wese ni umwicanyi waba umuhutu waba umututsi waba umutwa uretse ko ntarumva abatwa bica ariko yenda nabo niba bahari bose abicanyi n'abicanyi bazahanwe n'amategeko dufite urusaku muri radio ntabwo nzimase abatari kuvuga mushyire kuri murakoze sinzi niba mwagiye munyumva harimo urusaku rwinshi ariko ndizere ko mwanyumvise wumvise na Jean Pierre ibyo yavuze nkaba rero nasabaga na Genevieve turi kumwe kugira ngo agire icyo yakongeraho Genevieve wumvise ibyo mugenzi wacu Jean Pierre yavuze wumvise ibyo nanjye nakomeje kuvuga niba wadukurikiye Genevieve nawe ko nzi ko wabaye mu bibazo by'ubuhunzi wahuye n'ibi bibazo by'ubwicanyi bwakorewe abanyarwanda hari ubwicanyi bwakorewe mu gihugu imbere hari ubwicanyi noneho Jean Pierre yongeye ati na FDLR yakomeje kwica abantu muri Congo aho twari twahungiye ati ibyo mbifitiye gihamya ariko kandi kubera ubwo bwicanyi bwakomeje gutuma abanyarwanda bahunga nyamara FPA yari yinjiye ivuga iti ngewe nje guca ubuhunzi ese niko byagenze Jean Pierre yabivuze ubwo nawe mbere ko dukomeza ndagira ngo nguhe ijambo niba ufite icyo uvuga nawe ijambo ni ryawe Genevieve
urakoze Tabita
turakumva Genevieve
murakoze hagiye habamo ibintu by'urusaku rwinshi ariko ndagushimiye Tabita ku magambo akomeye wavuze ku magambo n'ukuri wavuze asubizamo kwibaza ibintu byinshi kwibaza ibintu by'ubutegetsi uko bwagiye busimburana bukora ibintu biri kugeza n'ubu ndagushimiye nawe Jean Pierre ku byo wavuze nk'uko Tabita yavuze twaciye mu bikomeye twaciye mu mashyamba buri wese afite ibyo yabonye n'ubuhamya bwe ku giti cye ariko ikintu navuga kuri iki kiganiro muri iki kiganiro cy'uyu munsi ni amagambo y'Imana nkunda ijambo ry'Imana nkunda n'Imana kubera ko kuba turiho ni ukubera Imana rwose nta kindi ntabwo rero twareka kureba Imana ijambo hari amagambo nateguye ariko iryo manjijeho ni riri mu Baroma 12:15 rivuga ngo mwishimane n'abishima murirane n'abarira abanyarwanda dufite umubabaro mwinshi aho dutataniye hose nk'uko twagiye tubivuga mu mahanga mu mashyamba mu nkambi izo arizo zose n'abadafite inkambi abanyarwanda turi kurira turifite agahinda abanyarwanda bari mu mubabaro abanyarwanda bari mu marira bari mu nduru abanyarwanda dufite rwose ikibazo gikomeye cyane twakwibaza ese kubera iki izo nduru kubera iki aya marira kubera iki hirya no hino abantu bavuga FPR ibi n'ibi abantu bica ese kubera iki abantu baburirwa irengero ese abantu kuki bica bakica n'inzirakarengane bakica bakaba barishe Kizito ese niki gituma abanyarwanda koko tubuza amahoro noneho tugarutse mu nshingano z'ubumuntu mu bantu nuko iyo umuntu arira agomba guhozwa ese muri iki gihe tugezemo turi guhoza abantu barushye turi guhoza abantu bari gutaka turi guhoza abantu bari kwicwa rubozo turi kubatabara gute icyo ni cyo kintu cyaduhagurukije nk'ubumuntu mu bantu kugira ngo tugarure iyo mpamvu Imana yashyizeho ubumuntu mu bantu hari umuntu wigeze kuvuga ati ubumuntu ntabwo bwaturutse ku bantu iki kiganiro ntabwo cyaturutse ku bantu ni Imana yagishyizeho yayobowe n'umwuka tugombera kugendera muri iryo jambo tukagendera hari n'ijambo rivuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda ni itegeko Imana yatubwiye ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda ese nimba wikunda wakwica wakwemera ko abana bawe bicwa n'inzara wakwemera ko abana bawe basenyera bakabirukankana bakabura aho bakwirwa wakwemera ko urara ubusa wakwemera kwicwa rubozi wakwemera gufungirwa ubusa wakwemera kunyagwa ibyawe ibyo bintu rero nibyo ubumuntu mu bantu byatumye duhaguruka kuko byasanze Imana yasanze twaratakaje ikintu cy'agaciro gikomeye twaratakaje kuba umuntu twaratakaje urukundo kuba umuntu rero ntabwo ari ukuvuga kugira amafaranga hari ibintu twari twubakiyeho tw'abanyarwanda b'umuntu kuko twari dufite ubutunzi bukomeye twari dufite kugira amahoro ukagira ubumwe mugasaranganya utatse mukamutabara ese ubu abantu bari gutaka mukabatabara muratabara gute hari abantu benshi benshi cyane byarakwiriye bari gutabariza umubyeyi idamange ese mwa bantu mw'abanyarwanda banyarwandakazi muri gutabarira muri gutabara abana ba idamange gute muri gutabariza idamange gute ibyo ni ibibazo bya bugufi kuko tutagiye mu bintu byinshi hari ibintu byinshi rwose byatuma tuvuga tuti tugomba kwikubita agashyi kuko nimba Imana idusaba gukundana ikadusaba kwanga abantu bicana ntabwo ugomba kwicana ntabwo dushyigikiye abantu bareka abantu bajya mu buhungiro bakanabakurikiraho bagashaka kubica kandi ari abanyarwanda kimwe n'abandi ubundi itegeko iyo umuntu afite icyaha koko arahanwa hari amategeko ahanwa ariko igihano kiriho ntabwo ari icyo kwica ntabwo ari icyo kwica umuntu ntabwo ari icyo kukwicira abana ntabwo ari icyo kugusenyera ntabwo ari icyo kukubuza amahoro ukabura amahwemo nuko washaka no guhunga umwanzi ukabura aho uca ibyo bintu ni ibintu twita rwose kubura ubumuntu mureke tugarure ubumuntu mureke dukundane mureke kubake umunyarwanda nka Kizito yaravuze ngo ndi umuntu igibanziriza ndi umunyarwanda hari ijambo Imana ashaka gusomera abo bantu bafite kwikunda nkahite mpagarika gusa nashaka kurisoma mbwira abo bantu bafite umutima mubi bafite kwikunda bafite kwangiza iby'abandi by'ijambo Imana yampaye bagashobora kwikwizaho ibintu bakica bakaroga abo bantu bose imana irabareba abo bantu imana izabahana jyewe ndavuga imana kuko nayibonye nayibonye nyine mu ishyamba nayibonye nyine nagarutse mu rwanda nayibonye aho nararongotaniye hose ntabwo ari umwana w'umuntu wigeze abinkorera cyangwa abikoreye abana banjye ibyo rero ndabihamya ko n'ubu ngubu nitugendera mu ijambo ry'imana tugakunda mugenzi wacu nk'uko twikunda ntabwo niba wikunda uzisenyera ntabwo uzijyana muri prizo ntabwo uzagenda ngo ukore ibintu navuze cyangwa tabita yavuze byo kwicana ibyo ni ingaruka z'ubutegetsi bubi bwaba ari ubu bwaba n'ubundi bwose bwaba n'ubuzaza uzakora ibyo byose azaba akora ibyangwa n'uwiteka imana izamukuraho nigeze kuvuga nti sawuli ya imana yaramugaye imukura iravuga ati ndamugaye mukura ku butegetsi kuko ibyo nari nagambiriye kumubwira ngo akore ntiyabikoze yitegurira dawidi ariko dawidi yari mutoya icyo gihe dawidi yarakomeje arategeka ariko ubutegetsi bwe yarabwambuwe ubwo rero imana natiri gutegura dawidi uzaza kurengera abanyarwanda mu gihe gikwiriye imana ntigikererwa gusa dukomerere mu mana ntiduce hirya no hino reka mbasomere ijambo imana yampaye ndangize iteka ryaciriwe tunzi b'abanyabugugu ngaho yemwe ni yakobo gatanu igice cya mbere ngaho yemwe batunzi mwe nimurizwe muborozwe n'ibyago mugiye kuzabona ubutunzi bwanyu buraboze n'imyenda yanyu iriwe n'inyenzi izahabu zanyu n'ifeza zanyu ziriwe n'ingese ingese yazo niyo izaba umugabo wo kubahamya izarya imibiri yanyu nk'umuriro mwabitse ubutunzi bwanyu mu minsi y'imperuka dore ibihembo by'abasaruzi basaruye imirima yanyu ibyo mwabibishije uburiganya birataka kandi umuborogo wabo wabasaruzi winjiye mu matwi y'Uwiteka Nyiringabo mwadamarariye mu isi mwishimira ibibanezeza bibi mwihagije mu mitima ku munsi wo kurimbuka umukiranutsi mwamuciriyeho iteka muramwica atabarwanya bari iri jambo rirakomeye muze kongera muri somo umwuka ashobora kuri gusobanurira uko ashatse ariko ibintu byose abantu birundanyaho ngo biraboze ubutunzi burundanyijeho bica abantu basenyera abantu biraboze abantu barwanije bakabica batabarwanya bizabagaruka ku mutwe ibyo ni ukuri imana yacu ntibeshya ntabwo nareka kuvuga iby'imana ko ibyo yavuze naho byatinda bizasohora bazagira umuborogo nk'uko ubu igihugu cyose isi yose iri kuboroga iborozwa n'agahinda numva nanjye ngize agahinda kw'abantu babuze amahoro ababarengeye aribo bari kubica aribo bari kubaroga aribo bari kubabuza amahwemo aribo bari kubuza no guhunga aribo bari kubuzwa uburenganzira iyo miborogo nabo bazayiboroga ibyo ni ko ijambo ry'imana rivuze ntabwo navuga ariko narekeraho ubu muntu mu bantu rero nicyo cyaduhagurukije dufite imbaraga z'imana dufite intwaro z'imana kugira ngo turwanye ibyo bintu tugarure ubumuntu abantu bagire iyo mitima yabo iboze imana izadufasha kugira ngo iyo mitima igarure ubumuntu kandi niyo itayigarura bavuga ngo nabo bazavaho nk'uko abami bose bavaho ubwo rero ndarangije Tabita ni muri make ariko n'iryo jambo nashaka kuvuga muri make ndizera ko rwose tugomba gukundana tugomba kugarura ubumuntu tugomba kureka ibibi tugomba guca ubuhunzi tugomba gukunda abantu tutarebye nk'uko Tabita yavuze kuri iki kiniki ukusa ukuresha kuko hirya no hino twumvise ko hari imiborogo y'abanyarwanda yaba nyine abahutu abiyita abahutu abiyita abatutsi na ni ukuvuga abo bose numva harimo induru ariko bari gutaka batakishwa n'akarengane ibyo rero bigomba kugira iherezo na hamwe n'abandi dufatanije kurwanya ibyo bintu tuzatsinda mu izina rya Yesu amen
amen amen amen amen cyane vyeva nta ndumva ntari nkwiriye no kugira icyo nongera uza amagambo meza akora ku mutima n'ukuri mureke mbabwire imana yanga bicanye imana yanga barenganya abandi wabivuze neza kandi icyo nakongeraho dukwiriye abanyarwanda dukwiriye kugarura ubumuntu muri twembe dusigaye tumeze nk'inyama nako nta n'inyamaswa dusigaye turenze inyamaswa urya n'inyamaswa zigira ubumuntu muzarebe inyamaswa ikunda umwana wayo uzi ko abanyarwanda baduteranije ku buryo amafamiye yarapfuye yararangiye ababyeyi baba bahanganye n'abana abana bahanganye n'ababyeyi ababyeyi hagati yabo baricana ibintu byaracitse abanyarwanda twataye umuntu urongeye uravuze uti ijambo ry'imana riravuga ngo ubutunzi bwanyu buraboze ibi bintu nta butegetsi bw'u Rwanda mu FPA wateje mu banyarwanda bakaba baryana abanyarwanda bakaba baryana umunyarwanda wese akaba yikanga undi biraboze ubwo bwicanyi bwanyu mukaba mwamariye abanyarwanda ku icumu biraboze kurica Kizito mukongera mukica Rwigara mukongera mukica Gasakure mukongera mukica Sendashonga mukongera mukica ntawe abavuga ngo abarangize biraboze agahinda mumaze gutera mu banyarwanda nk'uko umuvandimwe wanjye amaze kubivuga kamaze kugera ku mana mwari mukwiriye kwegura mwari mukwiriye kwegura ibyo mwasezeranyije abanyarwanda nta na kimwe mwakoze ahubwo murabateranije murabasanga hanze mukabica mu gihugu urabica mwafashe ubutunzi bw'abanyarwanda mubwikwizaho ibyo byose biraboze impunzi ziratabaza impunzi ziratabaza zifite akababaro kenshi abanyarwanda barababaye mu buryo bw'indengakamere hari impunzi ziri mu bihugu bimwe na bimwe zirirwa zitereranwa bazicyurira ngo dore ba banyarwanda abandi bagahabwa ibyo bakeneye ariko bagera ku munyarwanda bakareba hirya nibabicanyi b'abanyarwanda niyo mpamvu abanyarwanda aho bari hose usanga bafite ibibazo birenze iby'izindi mpunzi ziva mu bindi bihugu impunzi tujye tuganira zijya zimbwira ziti HCR iraza igatoranya abandi bava mu bindi bihugu bati mwe ni mujyi Burayi mwe ni mujye za Amerika mwe ni mujye za Canada ariko bagera ku banyarwanda ngo tuzababwira bakabegezayo ngo mwe tuzababwira izo ni ingaruka z'ubutegetsi bubi biraboze nk'uko umuvandimwe amaze kubitubwira ibyo byose biraboze FPA ibyo bintu wateje mu banyarwanda abanyarwanda bakaba bababaye impande zose byose biraboze mukwiriye kwegura mukava ku butegetsi abantu bafite ubumuntu tumaze igihe twigisha bagafata ubuyobozi bakayobora igihugu cyacu maze abanyarwanda bakabyuka kuko turananiye abanyarwanda barananiye ndagira ngo nsabe abantu bo muri studio badushyirireho ubutumwa itabaza intabaza z'abanyarwanda bari mu buhungu abavandimwe bacu badutabaje bati turababaye nk'uko hari abandi babyeyi baje kuri radiyo ubushize nari nabivuze ariko hagiye habamo urusaku sinzi uko mwanyumvise baje hano kuri radiyo baratabara bati turashonje bari mu gihugu cy'Afurika y'Epfo bati nimudutabare turashonje ariko ndakomeza gushima abanyarwanda bahaguruka bati reka dutabare bakagira icyo batanga bagafasha bagenzi babo batabaza ndabashima cyane bavandimwe aho muri bose hari umubyeyi uri Moreyale nanyemerera umunsi umwe nzamuvuga kuri radiyo yumvise icyo kiganiro twakoze ubushize arambwira ati kuri ya nkunga natangaga buri kwezi nongeyeho andi kugira ngo nyaboneka mufashe bariya babyeyi nguwo umubyeyi ufite ubuntu kandi buriya n'Imana nayo izajya ibimuhembera ntabwo akorera iyi si ngo abe ari twebwe tumushima oya ha ariko usumba byose aramushima kandi azabimuhembera ntabwo ari we gusa hari n'undi mubyeyi w'i Toronto hano muri Canada nawe wiyemeza ati buri gihe nzajya ntanga inkunga yo gufasha aba bana aba bavandimwe bacu bababaye nawe mubyeyi ndagushimira hari n'undi mubyeyi turi kumwe muri muvuma ndimo n'umuyobozi urunana ruharanira impinduka z'abanyarwanda we ndumva namuvuga nubwo ntabimusabiye uruhushya madamu Leah Karegeya yarambwiye ati niyemeje kuzajya mbatera inkunga buri kwezi kugira ngo nanjye mfashe bariya abantu bababaye ariko mbabwiye hari abantu bafite ubumuntu hari n'abandi hari n'abari Quebec hari n'abari Europe habari mwese wowe ufungura igipfunsi ugafasha umuvandimwe wawe ubabaye ndagushimye kandi n'Imana yo mu ijuru iragushima Genevieve we ntacyo namuvugaho we asanzwe afite umuntu aritanga mu buryo bwose abavandimwe agahora akavuga ati ngo twomfite reka tutugabanye dufashe bagenzi bacu Genevieve nawe ndagushimira uwo muntu Imana yaguhaye hari n'undi mugenzi wanjye tuba kumwe hano mu buntu witwa Josiane ntabwo turi kumwe muri iki kiganiro muri aka kanya ntabwo namushimira ngo ndangize afite groupe bari kumwe mu gihugu arimo bishyize hamwe y'abanyarwanda bakavuga bati niyo twatanga amadolari 10 buri kwezi yagira icyo afasha yafasha umwana wa Burayi abatarigeze bakurikira ibiganiro byanjye nigeze kugira ibyo abana bari mu nkambi impunzi baje ku kiganiro cyanjye bambwira ukuntu bajya mu ishuri batariye breakfast batariye ibyo kurya bya mu gitondo bagera mu ishuri bagasinzirira mu ishuri aho kugira ngo umwarimu uturuka muri icyo gihugu areba ati umwana arashonje umwana yaburaye umwana ni impunzi umwana arababaye ahubwo akamukubita ibyo bintu byankoze ku mutima cyane biri no mu bintu byatumye haguruka n'aba bagenzi banjye kugira ngo dukureba uburyo twagaburira abo bana tureba abana kurusha n'abandi bantu abaribo bose rero bavandimwe ndagira ngo mbasabe mwumve n'ubu buhamya bagiye kudushyiriraho maze mukomeze mufungure igipfunsi mufashe bagenzi bacu bababaye reka tugire ubuntu muri studio niba mwiyumva mwadushyiriraho ubuhamya cyangwa se iyo
ntabaremubyeyi Tabitha ndabasuhuza mwiriwe neza natwe turaho ariko ndagira ngo usuhuze n'abo bamama muri kumwe mufatanyije inzira y'umusaraba yo gufasha abatishoboye. Jyewe ubu ngubu ndi umubyeyi uri mu zabukuru n'umufasha wanjye twese turi mu zabukuru turashaje ariko dufite ikigeragezo kitugobetse ku mutima cyatugerageje na n'ubu twabuze nk'uwo tukereka ngo abe yadufasha ariko Imana kandi namwe rero nk'uko ngenda numva ko mugenda mufasha hirya no hino nimwe nari nitabaje mwa bavandimwe ubu umufasha wanjye ni umurwayi nk'ubu arwara indwara ya sima akarwara igifu kandi arashaje imibereho yiwe irangora no kugira ngo mbone amafaranga yo kugura ibinini hari igihe bingora akajya mu buriri akaryama hakabaho igihe nagira amahirwe namujyana kwa muganga bakampa nk'uduti ariko iyo mbonye kwa muganga namujyanye tukicarayo bakamuha uduti ariko nkabona nta kintu bimworoherejeyo ndagenda nkamusubiza imuhira akagenda akaryama noneho rero nagira n'ibibazo by'abana b'abakobwa mfite mu rugo kubera ko nta bushobozi mfite nta kintu baba babona mu rugo gihari umwe nkabona anyuza aha akagenda hakabaho igihe agenda ntanagaruke undi ntawe nkabona anyuza aha nawe nkabona aragiye kubera ko atigeze abona ko hari imbabura nigeze ncana iyo hashize nk'iminsi ibiri cyangwa itatu nkajya kubona nkabona hari utarutse niyo mubajije arambwira ngo yari yari kumwe n'abakobwa bagenzi biwe nkamubwira none se kutwicara ngo ariko se mama ngo ubona nakwicara ahangaha ngo inzara nyishe ngo kandi nabuze n'isabune yo gukaraba ngo ndagiye ngo kwa bagenzi banjye hari agasabune bakantiza nkakaraba nkanamesa n'akenda atariko akantiza n'akenda nkajya mu misa nkajya gusenga usibye ko ubuho muri iyi minsi n'amakanisa barayafunze tutakijya gusenga nuko ubwo rero mwabavandimwe rero ubu birangora cyane none babyeyi intimba dufite yimba tugiye gusazira ubusa abana tugiye kuzasiga simbizi ubuzima barimo burarengeje izi nkambi turimo tuzifitiyemo ikigeragezo cyinshi cyane urabona nk'umwana ufite imyaka 22 yari yaragiye muri secondaire mu mwaka wa gatatu ariko kubera kubura ubushobozi yavuyemo nabuze kumurihira n'undi nari mfite wari ugeze mu wa cyenda agiye kujya muri secondaire nabuze ubushobozi kumubwira ngo ajye kwiga akambwira ngo mama nta sabune mfite ntabuze amavuta yo kwisiga iniforume ntayo mfite atabandi baragenda bambaye imyenda ya iniforume ariko jyewe byaranyobeye ati noneho mama nanjye nzajya nicara ahangaha mu byo kwicara noneho nasohoka hanze abona ko nta kintu nigeze ncana nk'imbabura akavuga ngo aragiye araje akagenda ntagaruke noneho rero ubuho n'imvura igeze igihe cyo kugwa iragwa tukarara twicaye amashashi yaratobaguritse inzu zarahomotse ariko kubera ko ahantu twabaga haba izuba cyane mu bihe biri imbere haba hari izuba ryiza ubwo rero kubera ko ahantu dutuye ari ku nzira ngize nk'amahirwe nkabona icyamfasha nkabona nk'ukuntu nabona uko nacuruza udusabune akunya agasukari kubera n'izuba riba rihari byinshi cyane nkabona nk'uko nacuruza amazi na fanta byafasha kuko abo bana ntibakongera kwirukanka babona hari akantu kari mu rugo bakicara hamwe bakabona ko nabona n'imbabura iri kuziko nyicanye bakabona isafuriya iri kuziko babona irimo yaka ntabwo baba bakibungagura none rero mwabavandimwe niyo mpamvu nongeye kubegera rwose mbasaba ubufasha murabona imyaka tugezemo nk'ubu mbura n'agatenge ko kamwe ka musazi ama imyaka ngezemo nambara utujipo twacikaguritse n'umwana ari uko mbese ukabona intimba iraduteye n'abana bageraho bakambwira ariko mama ubundi twazasubiye iwacu kwa hano nta kigenda inzara itumereye nabi ubwo nkumva mbuze icyo mbasubiza none rero bavandimwe ubwo kwirirwa umuntu ahora asaba niyo mpamvu nabegereye ngize nk'icyo mumfasha byamfasha rwose ntago umuntu ahora asaba buri gihe mwaba mumfashije mwababyeyi mwe imana rero bavandimwe nabasabaga ubufasha bwanyu kubera ko mbonye nk'icyo abo bana bantera agahinda nk'uwo mukobwa mukuru yicaye mu rugo akareka kujya yirirwa zerera zerera abonye nk'utunyanya akabona nk'agasukari akabonye na nk'amavuta akicara ku rubaraza aho ku muhanda hari akameza akajya acuruza byamfasha rwose noneho n'undi rero umukurikira nawe mbonye nka kafirigo nubwo ari gatoya kuko dutuye ahantu ku nzira rwose haba izuba ubushyuhe burebure iyo nabona nkashyiramo amazi nkashyiramo na kafanta nawe akicara aho ngaho akareka kujya yirirwa wunga byamfasha kandi noneho babonye hari ikigenda baboneraho no kuzabona iyindi nkunga yo kongera nkabasubiza mu mashuri bakongera bakajya kwiga kuko n'ubundi bari bazi ubwenge barigaga rwose nabuze ububasha n'ubushobozi iyo bimeze gutyo rero ise nawe ari mu buriri aryamye agahinda karanyica kuko nawe nta busobozi afite nanjye ntabwo mfite none nabasabaga inkunga mwabavandimwe nk'uko mwiyemeje gukora inzira y'umusaraba mukamfasha nabasabye rwose ndabasabye bavandimwe kandi nzi neza ko Imana nibishaka mu bishobora byashobokera baha ingufu
nabasuzaga mwese Dabita na bagenzi bawe mwese muraho amahoro y'Imana abane namwe nanjye ndaho ubundi umwana w'umukobwa narangije segonderi ubuzima ndimo ntibworoshye kubera ko hano iyo umuntu arangije segonderi nta kazi abasha kubona abasha yo hejuru yisumbuye ariko nk'umuntu urangije segonderi biraruhije kubona akazi kubera ko cyane cyane nkatwe bimunzi usanga ari ibintu biruhije ntabwo byoroshye kubona akazi uri umuntu w'impunzi kandi umuntu aba ashaka kugira ngo akore nk'uturimo nk'akantu kamufasha kaguhesha umwambaro n'amavuta yo kwisiga ibintu nk'ibyo ariko usanga biruhije kugira ngo umuntu abone nk'ako kantu nyine kaba kamufasha mbana n'ababyeyi banjye barashaje kubera ubuhungiro hari igihe nagiye kuri Facebook ndeba mbona ikiganiro mukunda gucishaho Tabitha na bagenzi bawe mbona mufasha abantu benshi bababaye bafite ibibazo njya no kuri YouTube iyo mba mfite nkakanite nkajyaho nkareba nkakurikira ikiganiro mbona mucishaho ibintu byiza cyane kandi mufasha abantu benshi babaye none nanjye rero nkaba ndi kubasaba kugira ngo mumfashe kugira ngo nsubire mu ishuri kubera ko hano mu nkambi uhaba utagira umurimo ukora utaniga ngo ujye mu andi mashuri usanga ari ibintu bibabaje cyane kandi binaruhije nasaba kugira ngo mumfashe kugira ngo nsubire mu ishuri kugira ngo nzabashe kubona ikintu kizamfasha mu buzima buzaza nzabashe gufasha ababyeyi banjye kandi gufasha na barumuna banjye biramutse bishobotse kubera ko mu mibereho y'imbere umuntu agomba kuba afite nk'akantu kamufasha kugira ngo ubuzima bube bugenda neza murakoze Imana ibarinde
muri studio murakoze cyane murabyumvise umubyeyi aratabaza umubyeyi aratabaza ati n'umufasha wanjye ararwaye ndetse mbura n'amafaranga yo kugurira imiti aravuga ati abana barangura babaye inzererezi buriya yavuze ibiri hejuru ayo mubyeyi naramuvugishije ibintu ni byinshi cyane ati abana hano abana b'abakobwa batubanye indaya baratwita baratwara amada kubera ko nta kintu bakora inzara iratumaze akagenda akajya kwihahira hirya iyo bakareba ubaha utwo dufaranga two kugira icyo bagura cyo kurya nuko nabo nyine bakicuruza abahungu nabo ndetse n'abakobwa tutabasize bati nta kindi bakora ni ukwirirwa mu mugi n'agahinda ibi byose tubiterwa n'ubuhunzi twabivuze mu magambo arambuye sinakwirirwa mbisubiramo umwana w'umukobwa nawe ariko ntarajya kubona umwana w'umukobwa uriya mubyeyi yanavuze ati abana birirwa bambaza bati kuki tutasubira iwacu ati kuki tutasubira iwacu ibyo byose birasubira kuri bya bindi byose twavuze iwacu se iwabo aho ngaho umwana yirirwa abaza siho hahandi twavugaga duti ubutegetsi bwaho bwirirwa buhohotera n'abahari ndetse bugasanga n'abandi hanze bukajya kubahohotera niyo mpamvu dukomeza guhamagarira abanyarwanda duti reka turangwe n'ubuntu kuko siburiho niyo bwava n'ubundi buzajyaho abatazaba bafite ubuntu njyewe nababwira nti nibasubize amerwe mu isaho igihugu cyacu kigomba kurangwa n'ubuntu kuko abakomeza kugirira abanyarwanda nabi batagira ubuntu turabamaganye turabahanze umwana w'umukobwa nawe arakomeza atabaza ati narangije sogondere sinshobora kubona icyo nkora atari ko mumufashije nkaba nakomeza amashuri yanjye ati ni ukuri nabashimira nibura nanjye future yanjye ikaba nziza ntazashobora gufasha na barumuna banjye nyaboneka banyarwanda banyarwandakazi turabahamagarira kugira ubuntu niba wumva wafasha aba bavandimwe wagira icyo ukora kugira ngo ufashe aba bavandimwe batabaza duhamagare utubwire uti muri duke mfite nshoboye kumwungura igipfunsi ntanga idolari ese wari uzi ko n'idolari rimwe ryagira icyo rifasha muri bariya bavandimwe bari muri biriya bihugu ubonye ibirenze ni byiza cyane telefone yanjye reka nongere nyitange 2246 5890 turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu ariko mbere ko turangiza ndagira ngo mpe bagenzi banjye twafatanyije ikiganiro umunota umwe ibiri bagira icyo babwira abanyarwanda mbere ko turangiza reka mere kuri Jean Pierre niba Jean Pierre unyumva tukiri kumwe nagira ngo ngusabe ugire icyo ubwira abanyarwanda mbere ko turangiza tuva muri studio Jean Pierre urayumva
ijambo ni muri kunyumva
yego turakumva
reka ngushimire we Tadita akazi gakomeye wakoze ni we watumye nsohoka umwobo
amena
kubera kiriya gikorwa cyiza mwakoze cyo kwita ku bana b'impunzi bavuye muri Congo mwakoze akazi gakomeye n'abandi bose mufatanyije sinabura no gushimira n'ababyeyi bakunda guca kuri radiyo bigisha ijambo ry'imana kuko bari mu bantu batumye mbasha kumenya misiyo yanjye no kumenya impamvu ibintu nkora bitakunda kunyuramo kuko yewe nanyuze mwari ashyamba nabonye akaboko k'Imana ku buryo butangaje ndabivuga muri aya magambo ku itariki 21/12/96 kugeza ku itariki 26/12 1996 iyo minsi itatu ahantu kuri Nyabarongo umuntu wese wahanyuze wari uri muri iryo shyamba ahantu ntitazagifuruka azi ibintu byahabereye nabakuye mu ishyamba imyaka iminsi 8/7 ku munsi wa 8 ku itariki 28/12 niho bari kwica cyane muri iryo shyamba niho umugabo yangezeho aho nabihishe arambwira ngo ndi pasiteri Imana inyohereje kugukura muri iryo shyamba risohokamo ibyo ni ubumuntu yangaragarije muri kunyumva
turakumva
ikindi nongera gushima Imana nuko nabwo mu gihe cyo kurivamo muri 2003 hari igihe byari byatuyobeye ureba ukuntu Imana ikora noneho tugera abana twari turi kumwe twari tukiri abasore cyane nari ngifite mu myaka 19/20 nenda bari kunywa itabi ryinshi noneho njyewe nanjye ntangiye gushaka kurinywa umwana witwa Fideli ukiri rimo arambwira wowe ntabwo ugomba kunywa kwiri itabi kuko ndebye umutwe wawe n'intoki zawe ukwiriye kuzasohoka mu ishyamba ukajya mu ishuri ukiga hari mu kwa gatatu mu kwa kabiri 2003 ku itariki 17/9/2003 nari ndi mu Rwanda uwo Fidele aracyari muri iryo shyamba nawe ari mu mpamvu zatumyeza kuvuga ku iradiyo kuko nzi neza ukuntu twese twahoraga duteze amatwi turi muri iryo shyamba tugira ngo twumve ko byibura hari umuntu tuvugira ubu ngubu rero muri iyi minsi ndiyo nabo ikindi kintu cyabayeho ni uko hari umuhungu wandwaje ibyo byose ni muri ya kadire y'uwo muntu witwa Emmanuel wo ku Kibuye yandwaje amezi 3 abyuka mu gitondo 3 buri munsi ajya kunshakira ibyo kurya akagaruka 10:00 mu ishyamba yarandwaje ndetse hazaga n'umugabo uza kumusengera n'indongo abo bose abo bantu bose ni kuvuga bari mu mpamvu zatumye nza kuri radiyo kuko ibyo bankoreye ni ubumuntu burenze ukwemera nta n'umuvandimwe ibintu abantu nasize niyo ari amashyamba bankoreye nta n'umuvandimwe wanjye wabinkorera uyu munsi wa none rero kuba narageze hano nkaba nzi uburyo twabagaho nkaba nzi uko byatugenderaga iyo twabaga tumaze nko guhaga amateke tukagenda kugira twumve ko hari umuntu byibura twibuka tuvugira kuri radiyo gisigara kwa Radio Amerika kuba ndi hano mu Bufaransa simbavugire ntekereza ko ari wo muvumo wa mbere umuntu ashobora kugira mu buzima ikindi nararebye ske aba bantu ko wasangaga kuko njyewe ndiye nari nigaga muri segonde nari narize segonderi abana benshi ntabwo bari bazi kwandika ni njye rero bazaga kureba kugira mbafashe kwandika nk'utubaruwa n'ibi noneho yangeze hano ikintu nakoze kugira mbe nabafasha nanditse igitabo icyo gitabo nashyizemo uburezi kiri mu buryo bwa pedagoji cyo kwigisha kugira umwe nubwo bo ntacyo nabamariye umwe nandike icyo gitabo narakirangije ndi gushaka nyine uko cyasohoka noneho ayo mafaranga kuko ari mwebwe mwinjiye muri icyo gikorwa akaba ari nabyo byatumye nza kuri radiyo ndifuza ko icyo gitabo kiri mu Gifaransa kiri muri paji hafi 400 n'igisohoka kikajya mu Kinyarwanda no mu Cyongereza wenda ayo mafaranga nanjye nshobora kuyashyira muri icyo gikorwa cyanyu cya radiyo iteme kuko mwakoze igikorwa gikomeye murabinyoye kuza kwino radiyo isiterisite ariko kuba nari ntaravuga ntafite amahoro kuko nageze aho mbona ko nta kindi gishobora kugukura hariya uretse Imana nagiye honekita amapfa yose mbona ni Imana yonyine yabikoze ni nayo mpamvu narinje kugira ngo mvuge kugira mbashe kubohoka ndabashimiye rero kuba mwampaye umwanya iby'agaciro gakomeye Imana ikomeze ibafashe bagire neza kandi radiyo yanyu ikomeze ikundwe murakoze
amena 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 urakoze Jean-Pierre. Wasubira kuri miyo. Wasubira okay, urakoze cyane. Jean-Pierre yaciye mu bintu bikomeye, ariko icyiza gikomeye kandi gikomeye nuko avuze ati naho ndi aha, nuko nahuye n'abantu bafite ubuntu bagiye bandokora bamfashije bandinda kujya kunywa amatabi. Ni ukuri, ibyo ni ubuhamya bukomeye cyane. Niyo mpamvu dukomeza kubwira Abanyarwanda duti reka duhinduke, reka duhindure imitima. Arongera aravuga ati yaba bibabaje ko Imana yaba yarankoreye ibi bintu bikomeye nkaba ndi mu gihugu cy'Ubufaransa, ariko sinshobore guhaguruka ngo mvugire abo nasize muri kariya kaga. Ariko hari Abanyarwanda bicaye hariya bamerewe neza, bakumva abantu baratabaza bati turababaye, bakica amatwi, ntabwo bikitureba. Nimukomeze musufure mwebwe mwenyine, twebwe Imana yari turokoye twarambutse. Ibyo ntibitureba, reka tugire ubuntu. Jean-Pierre ndagushimira kuvuza uti nanjye niyemeje kugira ubuntu. Aravuga ati nanditse igitabo, icyo gitabo ningira Imana kikarangira kikagurishwa, amafaranga azajya avamo nzajya nyakoresha kugira ngo nanjye mfashe abababaye. Ndagushimye cyane. Imana izagufashe, icyo gitabo kizasohoke, kandi igihe cyose ufite umutima w'umuntu nk'uwo ntugire ikibazo, icyo gitabo kizagurwa ndetse cyane. Tuzagikorera na publicite kuri radiyo, kuko amafaranga azajya akivamo uyafitiye umugambi mwiza. Ndagushimiye Jean-Pierre. Ubwo rero turangiza, ndagira ngo mpe umwanya na mugenzi wanjye Genevieve. Ubwo Genevieve, niba unyumva, ijambo ni ryawe.
Ndagushimiye, ndakumva Tabitha, uri kunyumva? Ndagushimiye Tabitha ku magambo meza wagiye uvuga. Rwose Imana iguhe umugisha. Ndagushimiye nawe rwose uri ku buhanga bw'ibyuma bw'iteme, wadufashije umudufasha kwamamaza ibitekerezo byacu. Nshishikariza abantu bazajya bumva ikiganiro rwose twatambukije, kuko ari ikiganiro gisaba abantu kwitanga ko bajya bagihererekanya, kugira ngo ibyo twavuze n'abantu bavugiyemo basaba rwose bibashe kugera ku bantu benshi. Ntihazabura abazakorwa ku mutima bagapfundura ibipfunsi, noneho bagatanga nk'uko twatangiye. Nkashimira rwose n'abandi bantu bakomeje kudufasha, badufasha nk'uko Tabitha yavuze, kugira ngo uyu mushinga ukomeze ujye imbere. Imana ibahe umugisha. Ndashimira rwose na Jean-Pierre Tabitha amaze kubivuga. Imana rwose ntiwayibagiwe, yagukuye ahakomeye, ntukayibagirwe, ntihazagire n'uguca intege ngo uyibagirwe, kuko aho yagukuye harakomeye, aho yankuye harakomeye, n'aho yakuye abandi. Ni nayo mpamvu twahagurutse kugira ngo kuzuze ibyo twari twavuze, ibyo twarahiye ko tuzavuga, imirimo n'ibitangaza yadukoreye bikamamara ku isi yose. Ikindi rwose cyambabaje, nabwo nizi audio zaba z'uyu mumama ubabaye ufite ibibazo n'uyu mwana Tabitha yabivuzeho, sinabisubiramo. Birababaje gusa kuri izi za audio nicyo twavuze tugitangira, ko rwose turi gusaba Imana. Nkaba ari cyo nsaba Imana, mbwira Imana nti icyaduha ugashyira iherezo ku buhunzi, icyaduha Mana ugatabara Abanyarwanda, tabara Abanyarwanda Mana. Gira icyo ukora mu buzima bw'Abanyarwanda, uhindure imibereho yabo ubazanemo amahoro boye kugumya gutaka boye kugumya kurira boye kugumya kugira ibibazo bitanaturutse kuri bo batiteye ibyo nabyo mana ndabigusabye ikindi saba imana ni ukuri ndasaba imana kugira ngo iduhe umugisha iduhe ifungura amarembo hirya no hino ikoresha abakomeye n'aboroheje ni ukuri bapfundura igipfunsi nk'uko dukomeza kubivuga tubona amafaranga abo bana bari mu nkambi abo bana bari kurira batashobora kwiga imana turayisabye kugira ngo ishobora byose ni ukuri ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira ni ukuri kandi imana ifite imbaraga kugira ngo iduhe amafaranga tubashe gufasha impunzi tubashe gufasha abana b'impunzi tubashe gufasha n'abandi bakeneye ubutabazi biturutse ku bumuntu mu bantu ibyo rwose nibyo nashakaga kuvuga nibyo nashakaga gusaba imana kugira ngo itwongere imbaraga kandi uyu murimo twatangiye ntuzahagarare ntituzacika intege twavuze ko ba Tobiya bahari ba Sanibareti bahari baca intege ariko tuzakomeza twubaka umurimo w'imana tuzakomeza dutabara abantu kuko nicyo n'imana idushakaho ijambo ry'imana riravuga ngo ubwo imana iri mu ruhande rwacu mubisha wacu ninde ntawe ubwo rero nkaba nkomeza kwihanganisha abantu izo mpunzi rwose n'abo bana ntibajye mu byaha imana izabatabara n'uwo mubyeyi ufite icyo umufasha we urwaye niyihangane ndamukomeje kugira ngo igihe nikigera rwose azatabarwa kandi tumuri inyuma tuzakora uko dushoboye kugira ngo icyo tuzabona cyose n'ibyo twashobora gukora ngo tumutabarize tuzabikora imana iduhane umugisha hamwe murakoze amen
amen amen urakoze Genevieve cyane batobiya abasani barati ntabwo babura barahari baduca intege ibyo urimo niko muba muzi yuko yewe personelma baba bambwira bati abo bana muba mutabariza mu gukora abana b'interahamwe ibyo bintu ukora sibyo ariko abo bana ntabwo ntaho bahuriye n'ubuterahamwe niba ababyeyi baba ari n'interahamwe ntaho bahuriye n'ubuterahamwe bw'ababyeyi babo niba ari n'interahamwe ntawe nshira urubanza ntabwo ndi amategeko abaciye urubanza uzi ko afite amaraso ku ntoki y'inzirakarengane wese azabihanirwe barabo muri FPR barabo muri FDLR nk'uko Jean Pierre yatubwiye ati no muri FDLR bicaga abantu bari n'abandi bantu ku giti cyabo ari abantu bakoreshwa ngo bajye kwambura abandi ubuzima abo bose buri wese ku giti cye azabihanirwe ariko duhamagarira gufasha impunzi duhamagara abanyarwanda mwese mufite ubuntu gufasha abababaye ndabashimiye mwese abadukurikiye muri iki kiganiro cyacu ndabashimiye abo twabanye muri iki kiganiro ndagushimiye cyane Jean Pierre ubuguti nimwe mwatumye nsohoka nza kuri radiyo kuko kutavuga kwanjye ngo ntabarize bagenzi banjye nasinziriye mu mashyamba numva ntacyo naba nkoze nta bumuntu naba mfite ndetse yanatubwiye ati hari igihe nkiri mu mashyamba twasohokaga tukajya kumva yuko hari umuntu waba twibuka ko haba hari umuntu waba dutabariza muri aka kanya hari abantu bari muri situwasiyo nk'iyo ngiyo Jean Pierre yatubwiye bifuza bati niba twari tubonye n'umuntu twibuka ngo twumve yuko adutabariza bavandimwe mwese aho muri hose ku isi yose muri ibyo bibazo muri iyo situwasiyo yo kumva muti niba twumvaga yuko hari abantu batwibuka turababwira ko tubakunda kandi tubatekereza
baba ari mu nkambi z'impunzi baba muri mutari mu nkambi z'impunzi ariko mufite ibibazo kubera ubuhunzi murimo mwibuka yuko tubatekereza abavandimwe banyu bari mu rubanza kandi niba wumva wifuza kuvuga ibibazo byawe ufite ku mutima ngwino kuri radio hari abantu bafite ubumuntu bazakumva bagira icyo bagufasha ngwino dufite umubyeyi uzaza kuri radio mu cyumweru gitaha ndabahamagaye ngo muzadukurikire uzaza gutanga ubuhamya bw'ibintu yaciyemo nawe live azaza tubwire ndetse tubwire n'ubufasha yaba dukeneyeho dufite ababyeyi bazaza kubabwira mwebwe mwafunga igipfunsi mukabafasha bazaza kubashimira banababwire icyo bakoresheje inkunga mwabahaye ndabararitse rero muri icyo kiganiro tuzakora ku cyumweru gitaha saa sita za Ottawa ndakomeza gushimira abadukurikiye haba ari kuri YouTube haba ari no kuri Blog Talk Radio turabashimye n'ibibazo mwaba mufite mwakwifuza ko twabasubiza mubitwoherereze ntituzajya tubona akanya tuzajya tubibasubiza ndashimira cyane 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 bikwiye ku mutima abantu bakomeza kudufasha muri studio batuma dushobora kuvugira kuri iyi radio yacu ndabashimye cyane bavandimwe umwanya wanyu mutanga ibyo byose uko mubikora tugashobora kumvikana amajwi yacu agashobora kumvwa n'abanyarwanda namwe uruhare rwanyu turarushima ndakomeza kubahamagarira ibiganiro bikomeza guca kuri radio iteme muri iki cyumweru kigiye kuza mukomeze mudukurikire kuri radio iteme Europe nubwo radio YouTube yacu bayigiyemo barayitwiba ariko Imana yadushoboje gufungura indi kandi ubu ibintu bimeze neza ababikoze rero abanzi ibi byiza ndagira ngo mbabwire ko ntacyo mwakoze ubu radio iteme yakomeje kumvikana ku munara radio iteme Europe ubu ngubu niho dusigaye tuvugira ndagira ngo mukomeze mudukurikire Imana rero ikomeze ibahe umugisha namwe bavandimwe mufite ubumuntu mugiye gufasha aba bavandimwe bahamagaye basaba ubufasha ndabashimye ko mugiye kubafasha aho bwije mugire umugoroba mwiza ijoro ryiza aho mukiri ku manywa mbifurije umunsi mwiza Imana ikomeze ibarije
Mommy, why? Yeah.